Downloaded from
iLovesandMusic.com.
They fucking lie.
MBS.
Game of the
Mineral Boys.
This is Bojo A Empire. High class music.
What's my name?
YBS.
But she just been
young boy.
What's that? Yeah. If you live in Vince O'Zele Munchilla, who put it to one do him with that Chamo Kunchilla? She caught the air, who know the wind that she chopped to a cancer. Why is that to a sansa? Mwevi atikalo tekanya Ateka matako pancha kanu wako tekanya Ngawa imiaka mbongolo tawai Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae Fuwae Sapika Kusapike Sapika Mbua yangu fuwae Fuwae Sapika Kusapike Sapika Mbua yangu fuwae Sapika
Ulipe Ulipo felepe
Alikwe
Yeah Baga
Sapika Sapika Mbua yangu fuwae
One of my shots, little sucker. How you taking shots and still miss, little sucker? I am not your lover, you're my child, little sucker. When you act up, I'ma eat you up, last supper. Flow too blessed, got a Holy Spirit on me. These niggas keep hating cause the chick got him running. Funny how I'm taking over the game without trying. Yeah, I'm taking over the game without trying. Woo! You never queen, nali landa kale. She fire, she bele, she nanga bena mutale. Plus, nali tupa na machiki fulu. Elo, what we say, no mungulu fulu.
If you live in Vento, Zele Munchilla, who put it to one do him with that Chamo Kunchilla?
She caught the air, who know the wind that she chopped to a cancer. Why is that to a sansa?
Mwevi atikalo tekanya
Ateka matako pancha kanu wako tekanya
Ngawa imiaka mbongolo tawai
Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae
Fuwae Sapika Kusapike Sapika
Mbua yangu fuwae Fuwae
Sapika Kusapike Sapika
Mbua yangu fuwae
Sapika
Ulipe Ulipo felepe
Risky Yeah
Imwewa mudala Na mimwenefe ili nsomu ebo
yeah.
Nina kuona kudala But inezo ona mungo za nitaila kuwa Jine gelo nipeze kana junta muja You don't know me linga nkale Jezabel But mlungu ananipasa mfeshi ya gudu girl Hire yesai, briski nija Sate du sate seo nipate tupate ni wabambo Pasande mwene tisowela mukate
yeah.
Cut love ishi madansi ya wa makishi ma flying fish ya mweka umweko kamunate
Nivimivim fenso uzele munchila Upode tiwandi wimutacha amo kunchila
Chikoti ewa unobe wembia chichako tuwa Kanso, why is that to a sansa?
Mwevi atikalo tekanya
Ateka matako pancha kanu wako tekanya
Ngawa imiaka mbongolo tawai
Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae
Fuwae Sapika Kusapike Sapika
Mbua yangu fuwae Fuwae
Sapika Kusapike Sapika
Mbua yangu fuwae
Sapika
Ulipe Ulipo felepe
African real bass, yeah Sheni, mwilu wa nintu malokesheni Si atuna inento wa mapi Miss Mavela ilibwani na ningate mampi
Wabwa
Hande chitapa mwidabwa
Wabwa
Gana pena nziri chinangwa
Wabwa
Ilishani chirishani ilibwa
Wabwa
Wapuwa ilishani na uluwa
Wabwa
Kupange mputango la sapika Ronaldinho no Messi won't send a pika Tene kamela batuwa iunkopela Watesha bola Deborah chomba sokela
Sele munchila upode tiwandi wimutacha mutacha
Chikoti ewa unobe wembia chita Super
Mwevi atikalo tekanya
Ateka matako pancha kanu wako tekanya
Ngawa imiaka mbongolo tawai
Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae
Fuwae Sapika Kusapike Sapika
Mbua yangu fuwae Fuwae
Sapika Kusapike Sapika
Mbua yangu fuwae
Sapika
Ulipe Ulipo felepe
Alikwe Alikwe
Sapika 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 Mbua yangu fuwae
Bago Trin 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 Play zero real sucker What's up What's up What's up
Yeah 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 Brisky
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 African real baddest girl 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 Deborah
Deborah
DJ Momo
Team Super Music
Super Music
Ubrantin
Sarafina Wakopala
Things don't run me
Naka
Momo Stars What's up Ella Mutala Mwanzi
Download it from my love
They fucking lie